We fresh, we no lap, no lap.
Got you beat.
Bado mina struggle, mafansi tuko pamoja. Sex god for survival, koko nyumba mala moja. Kampala koshavu, mama mzazi kanitunza. School ambichi, kala mbivu, jami nyuma kinifunza. Hii ni hot nigga, to the street, tukipei nigga. Play nigga na mabinti, gachi nyonga biti, wizi baby natembea. Weka mbali na mabinti, kitambo nisha zoea. Nimepita kona nyingi za kutisha bala. Na mapesa mingi mingi, paka sasa kara. Nikitesa kwingi kwingi na machizi kita. Kwenye party nyingi nyingi na funika kacha. Nisaruti kwa masoja, namba moja. Tumesota wote mpaka sasa tunafola. Vantichi wanakonda, kwa vihoja. Wanataka tuwe wote tukishola.
They know, these niggas they cool. They know, rich niggas I fool. They know, can't stop this blues. They know, we fresh, we know that, so not.
Fighting, fanyo leto ngoma zende mbali. Wajua nipo, kisha nafanya kita. I'm smiling, nazisaka daily niwe mbali. Wajua nipo, kisha nasaka chapa. Na inspire jama, staki mambo mbele ende ndawe mbaya jama. Yeah, cash dollars, jama, fake friends, no nafuta kwenye maisha sana. Jamie oh, Jamie washed out. To my mama, to my daddy, that a nigga won't stop. Honey oh, love me oh, ja no start. Nikumbali isa uti sana mini kosa. Siku sare, mina wari. Goma za wauni kitani, wauzani. Fake smiling, tupambali facts, so jeezy, tupambani.
They know, these niggas they cool. They know, rich niggas I fool. They know, can't stop this blues.
Heshima mama mzazi ye peke ndo amenilea. Nikakwepa na malazi mpaka sasa najongea. Wapinzani hawapendi wizi baby niwe fiti. Nikipanda kwenye stage na watia pili pili.
I'm honored, nigga honored. Bila mix and I so we are. Ile colored, mesha colored. Meshi walisia ile kwa usha wa. They know, bitch niggas they cool. They know. Rich niggas I fool. They know, can't stop this blues. They know, we fresh, we know that, we fresh, we know that,
life of art,
we fresh, we know that, so
not life. Yeah. Wizzy baby, got it.